Benzo ni konde na chendalama. Hello ukamba chako ni chazona tisi unama. Kazi ni pase chabe shuriti. Ni pase mutima wako iwe shuriti. Ndavani yopa we ukanisia. Ni zasara nidida ilo iwe chizidida.
Wala you should tell me, you should tell me. Baby girl I famisa. Baja fika zanda na mane ikabanda. We bushonga ni tabe mongalisa. My baby you should tell me, you should tell me. Baby girl I famisa.
Zali Music Blog.co.